ndiyazile xesha lam ukuba bendilanzile bendilanzile ixesha lam uba bendilanzile xesha sinalo gawe ixesha lam ndalichitha nawe ubungumhlobo wam ubuyinto yonke ku ndidanile hambe kamsinya ndishota ngawe siphiwe mbamile ndihleke nawe ncokole nawe I wish you bikhona enye indlela yokuba ubuye mngani wam andisakhoni mna Shalom dali chitana we ubungumhlobo wam ubuyinto yonke ku ndidanile uhambe kamsinyane ndisashota ngawe siphiwe mbamile ndihleke nawe ncongole nawe I wish you bikhona enye indlela yokuba Yacho mam andisakhoni mna hey ibuhlungu inhliziyo yami womalinga hey ubuhlungu ukulahlekelwa ngumuntu omthandayo yasile
precious nalo
ipesha
ininga sonse
nalidla
Ndingasose mna ndidlala